getatunes.com.
Risen ndakumana na kuzua likuloa, yeah. Kamvikele kuka kuchoka koka chola koloa, yeah. Nane ndi sana mendina libe koloa, yeah. Ndipo game ndina ichinja ndina yamba followa, yeah. Kani itayam kana si samsozi kari sika funa kumva songani za chikondi. Ineo nina kalape kumvetsela mwana kaza kama kamba misuza kukwetsela ndepa japali nkani zina sindi makala chelu antwa kama kamba zima ndi chititsa nsero mana yeye dinazunguza motu ndikuti na yeye yoka zomwe sana vepo makutu ndikuti nkani ikukula iko kana langula kana bweleza mau safuna safuna akuringani za chikoni nikudziwa mulichelu kuti muvetsele mso nanu poti ambiri fengani za tuzimafanana koma nonono anali na emozi ye manga mukonda kagwirizana kutazama nga umonzi koma one day anangola ndilotenga wasole inde anakondana ndi koma namukonde sesayo ndambuye anamutenga akumusia aliyeka malonjesano wamse ena anabwela kumulimbisa mtima tizimachitika koma few depend.
Getatunes.com.